Fresh out from NigerRemix.com.
Lake, ameno no wapi duka lake, kisha tuje kwenye umbo lake. Hapo lazima utate, usije kutokwa mate, mambo ya Uturuki tuyaache. Mana mtoto kanawiri, jama, kumuacha wejasiri sana, nimeshindwa kuwabairi. Baby pose, geuka freeze, nipe tabasamu la picha cheese. You're so cute, kwako nimeweuka kabisa chini. Cheese, you're so mwa, you're so good. Kwako nimeweuka kabisa chini.
Shout from NigerRemix.com.